Big
ass
beats.
Got it, kid. Big one, kid. Big one, mind you. Big one, kid. Big one, mind you. Big one, mind you. Big one, kid. Big one, mind you. Big one, kid. Big one, mind you. Mafala wote na mambli na watiaji. Big one, kid. Big one, mind you. Big one, kid. Big one, mind you. Big one, kid. Big one, mind you. Nimekula life cheki meno design utadhani msumeno rusha kauna rusha boss acha tu maneno but I see die beef mimi nataka kula ngweno kao juu ni nani ukiulizwa sema kunta nikikam through na pita mpaka na ukuta yes I'm the shit yende leni tukushuta mimi na shine every day sijipakagi mafuta kao litoka basi buda we ni raise Usinifuate cause I think I'm going crazy Kani rap game yezi bamba kasi chezi Na die money fast Chezi ngoja mwisha mwezi Bigwa kitu Bigwa maji Bigwa kitu 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 Bigwa maji Bigwa kitu Bigwa maji Bigwa kitu 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 Bigwa maji Mafala wote na mambli na watiaji Wapigwa kitu 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 Bigwa maji Bigwa kitu Bigwa maji Pigwa kitu, pigwa maji Yeah, mbaka mgongo, yeah. Black ka udongo Shugulika na liyako, usinipime ubongo Watiaji ni malokol, zao ni manyaru yeah. Mina daima shash, nilipuke kakifaru Snappy and the chain, alafu maintain Before he dim, asha rungu ingine tujikane Leo rada safi, hakuna mangati Kajaba kakishika, chungana na hizo mabati Pigwa kitu, pigwa maji, pigwa kitu, 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 pigwa maji, pigwa kitu, pigwa maji, pigwa kitu, 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 pigwa maji, mafala wote na mambli na watiaji, wapigwa kitu, 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 pigwa maji, pigwa kitu, pigwa maji, pigwa kitu, 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 pigwa maji, ulitutoka juli pata tumaganji, Upigwe kitu, pigwe kitu, pigwe maji Mafala wote na mambli na watiaji Wapigwe kitu, wapigwe kitu, wapigwe maji Wanaume wako na umama Wapigwe maji Vijana wataki wasichana Wapigwe maji Wako za kumulikana Wapigwe maji Wapigwe kitu, wapigwe kitu, wapigwe maji Pigwa kitu, pigwa maji, pigwa kitu, 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 pigwa maji, pigwa kitu, pigwa maji, pigwa kitu, 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 pigwa maji, mafala wote na mambli na watiaji, wapigwe kitu, 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 pigwa maji, pigwa kitu, pigwa maji, pigwa kitu, 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 pigwa maji.
To three is finest, mazi. Kunta! Mafala wote pigwa kitu hapo. Pigwa maji.